Ngathi-ke imibhudi yini ngathi ungangikhona. Pretty black card lapho ngiyazibomba. Kwaphethi zelo dalu yangithola. Khona omunye uthere ngambambe konka. Ngathi-ke imibhudi yini ngathi ungangikhona. Pretty black card lapho ngiyazibomba. Kwaphethi zelo dalu yangithola. Ngathi bev ngathi ngathi esiyangi ngathi bev ngathi ngathi esiyangi ngathi bev ngathi uyangizwa sebeyangibika sebeyangizwa inkinga bani sebethi kimi bev ngathi uyangizwa sebeyangibika sebeyangizwa inkinga bani sebethi kimi ubut my sweet ubut my need ningi ningi sebeyangibika sebeyangizwa sebethi kimi ubut my sweet ubut my need. Bafuna mabiya maninga 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 maninga. Bafuna mabiya maninga 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 maninga. Bafuna mabiya maninga 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 maninga. Bafuna mabiya maninga 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 maninga.
Bafuna mabiya maninga 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 maninga.